She call me on my phone and I could get to
KXWE.
Hello, yeah. It's me again.
KXWE.
Mr. Burudan, take away the fire, baby.
You know,
Kingfisher, Pantiribo, aye. Manzeni Leo, Leon Dio Leo, Majundo Leo, Leo.
DJXWE.
Tell me why you be confused.
Get off your ass and dance. You're live in the mix with DJXWE. Call us 0706-902-969.
Fire, baby.
You got me falling in love, oh. See, you are the one I've been waiting for. Someone like you I never seen before. I'm not gonna tell you lie. Baby, kwa baby, I'm the king of control. I go take you to mommy, first of all. You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, my baby, you be teaching me how to love. Baby, you're wasting. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best of the best. I'm not gonna lie, let me tell you, got me falling in love. You got me falling in love. Oh. You got me falling in love.
Wa usipige filimbi, utaita wengi, baby girl. Ili chimbo la mama, timasai ya jengi, kabisa. Abara tuge mama kazaliwa. Kode umetema ruksa mama kuji gamba. Wa mama lewa tunde tuga teze gamba. Iba na kukuma kunita danga. Yesa imba. Ya imba. Asuna kuji imba.
Sobani kuto muzima ajala pesa kanunua vocha kamtoka mtu kafara kwa mganga apandishwe nyota wele dito aswe itagimasa cream eti ana Facebook password anaomba omba watu simu Hindu clan my den umade ya ushoko mtata kulipa madeni nando bingwa wa kukopa.
Bueno, saque. Bueno, saque. Bueno, saque. Bueno, saque.
Bueno,
bueno, saque.
Bueno, saque. Bueno, saque.
Was the chin up on the six toys, girl child, is she me herself? One on my child, is she me my dame? Was the chin up on the six toys, girl child, is she me herself? One on my principles. wale unataka kuwa wako na mashida mia ngara ngara kwa mapicha lakini ni mashida wanaficha usikuwe mdanda usifate vidanda usikuwe mdanda wache Yesu wakupige we pamba usikuwe mdanda usifate vidanda usikuwe mdanda wache Yesu wakupige we pamba.
Nikipita wanashangana hii haga. Sit down, pon it, let me whine. wine up on it. Bend over kiasi mkono kwa slit. Sit down on it, let me wine up on it. Kau fiki bay, wezi toka na receipt. Tupa luga kwa DM, ni za ovyo. Ukini chiki IG, jua ni kionjo. Mamboto safi safi, my selfies za opo. Manzi kami, wezi pata si uongo, eh.
I love mwana ume mzima Instagram na mafilter. Nadai wheel mama unadai hipster. Na siku shua hata kama jona pata picture. Bago za kimanzi shanikwa nadai
easy.
I love mwana ume mzima Instagram na mafilter. Nadai wheel mama unadai hipster. Na siku shua hata kama jona pata picture. Bago za kimanzi shanikwa nadai feature. Sishidangu bana na inihusu. Bona ni wagawe bana na ninusu. Hikiko simbaya sana. Tupendi ya sara. Fadali tukafungwe na mabusu. Meanza sijamaliza. Foka peke ndo mwangaza hapa kwa giza. Una swali sawa uliza. Kosa kubwa ni sidhani kama daskiza. Combination ya ni kale motive bad kize. Yani body body stamina. Ukitaka feature ina depend. Na mista kuficha nifanda. Check it one time more. Me udai more. Me udai big ina si big G. Yani haga jo. Mata on. Nana itaka tukikatika.
Itaka tukikatika.
Kushindwana vijembe moja kwa moja kame kuibia figo mama. Kicho vunguni soni shagoma kunama. Nishakata utumwa shika msini zako nenda. Silete noma, punguza mzuka. Pisi za rusha zinapendaga kama vita. Yeah. Kwa chana ndo tajuta utadhani ugomvi na Hitler. Bato la kimbio zako tazikumbuka. Na kuomba sana kakwa chana tuachane ka watu wazima. So manomo utasema ndo watu wa kwanza kwa chana. Awe mwisho kupendana, undo mfano kutemana. So milima sini watu pengine tutakutana.
Everything yakba, everything day. Ah, oh shit. I get many girls with and they come from away. AJ boys and they like to throw it. Almost he go be. We just having fun. We won't carry on. Crazy guests like make the stallion. But my girlfriend they yeah they turn me on. That's why I hold them tight. Hold on, yeah, yeah. Hold on tight. Hold on, yeah, yeah. That's why I hold them tight. Hold on, yeah, yeah. Hold on tight. Hold on, yeah, yeah.
My baby, my Valentine. Yeah, now you don't make you a temperature. If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Loving the thought of me, I am so obsessed. I want to chop your own heart.
Stop! Pull it up! It can
hurt. My baby, my Valentine. Yeah, now you don't make you a temperature. If you leave me a good time. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Loving the thought of me, I am so obsessed. I want to chop your own heart. Nobody dey back at this feel. But now make us feel. Yeah, my love wanting to. Come and make a bad man sing.
For your head, talk all they want. I don't care what they say, cause your mother. I need my gun to carry for my head every night. And you, I want to carry to my bed. Oh, no, no, don't tell me no, no, no. You can be my partner, never ride in solo. No. And we got no one lucky, no need to party. Oh, I feel it, what you're doing, no, yeah, baby, gotta go, gotta go. Oh, no, no. Your body, they back on me, sweet. Oh, no, make us see. Oh, and you, where they got my fancy. Do they do me, I keep on key. Oh, no, 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 no.
I lay you down like a head controller. I wanna love you all over. Wanna be the gun to your soldier. Show you I'm loyal, eh, eh. Wanna hold you tight like a folder. You are the beauty I'm the beholder. Be the range to your rover. Told you, oh, I am loyal. Oh, baby, me a de weto. We are me now, so don't be leto. We belong together, no debate. Make we relate, oh, baby, why are you?
Love is a medication like a rasta. Take you to Alaska, Jamaica is after. Tony Joshua for your love, mother boxer. On the Gucci, Gucci, yeah, yeah, yeah. I'll be your lover and your fire. Say nobody can be when this fire. My baby never take you higher.
Kwa celebrity Kenyan kujitolea. Kapologize ya watu haujakosea. Kama ni msofti utasema na konea. Kama ni mjanja itabidi umezoea. Watakutusi ndio ukachi na wacheki. Wakisha kutusi mara that hawa sepe. Udaku inapigwa na kasheshe. Kianguka kwa sakafu unapiga ngwa mateke. Kukuwa celebrity garama. Tuwakisha kujua ni lawama. Bahati ya kianza alikuwa mtoto wa mama. Sai Twitter megeuziwa yeni mtoto wa Diana. Hakuna uruma siri nkulenga tu. Cause if it don't kill you they nakujenga tu. Babado kuna fanzo na kupenda tu. Azaidu sichali even though vile kuenda boo. Si neutral simple boy ka kila siku. But Kipchoge ya kivangua the same na msifu. Inauma kupambana na hizi issue. But brother usichali wezo ya hizi
vitu. Naona mwangaza ila hawajui nyuma yetu. Kiza kinene tunapambana. Ila ziki majanga na simara uwa nene. Najipana wanapenda haro. Ila wanadini za haro. Najipana wanapenda haro.
You want to be copying my money, calling me honey, whining my body, girl, you are up to something.
Up to something.
I know you wanna ginger your body, silicone for Bobby, accent before ring, girl, you are up to something.
Up to something.
But you don't really understand that you're beautiful. Everything rosy, everywhere good. Everywhere man, I'm everywhere still. You are up to something. Yeah, yeah. You know everything rosy, everywhere good. Everywhere man, I'm everywhere still. You are up to something.
Up to something.
But you don't really understand that you're beautiful just the way you are. Baby, you don't really understand. Say now you, now you, now you, now you.
Girl, I like your body, naturally something. You go it or nothing, touch on anybody. Anywhere you day, just go pay. Make a man grace, take him gate. Girl, I like your body, naturally something. You go it or nothing, touch on anybody. Anywhere you day, just go pay. Make a man grace, take him gate.
But you don't really understand that you're beautiful just the way you are.
Samia kuku impress, mepata call yako concerning the doshi interest. 18 and over, hivo sita ogopa. Nitakuletea mwenyewe nkusiete kwa sofa. Nombeba tako, walete na sio vako. Minaweza kubako hadi tumwage majasho. Swali ni je, utaweza kuhihandle. Chuma sio raisi, sio kama kukopa bundle. Ukifinyo vizuru, utataka hizo za kando. Mifundi mmoja mdeli, confirm na njeri wa dago.
Confirm na njeri wa dago.
Chuma, chuma ya doshi.
She call me on my phone, anakuja gitu. Nataka kuja gitu, anajua napikaga vitu special. Special for you too, ewe unanizimaga michechetu. Tuliza akili mentu, ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time, show me what your mama is ya. Two time, I put up my money. Taka nigo bebe ubembecho, but you know I like it. Taka tuende. Make you know I like it. You dagger niko bebe ubembe ju, baju. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it. Mama inoka njoo nkupe tuzo. Mapenzi yamekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my sweet bar, sweet bar. Wanga mtajuta, kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta. Nitaka nigo bebe bebe juu kwa juu. Yes she. Nitaka tuendeshe
tembele. Konde boy Rusu. Chuku chuku ni soso mole. Mina ninginia Kumarati ni popoe.
On the beat.
Kiru chungu Nebite na bani uwe. Mina kuzimia Sizinguwe unisumbuwe wewe. Mapenzi yetu ya mimi na wewe tu. Usisikize watu wananongwa mbaya. Usinifanyi kitu na boxi. Usiku nipe shoti. Ama ishike magoti. Nileweshe mkomboti. Mimuja kimesha nkolea. My baby boy. Ukenda zako minta nyongonyea. Mimuja kimesha nkolea. My baby boy. Ukenda zako minta nyongonyea.
Acheliza. Bitu napenda vya giza giza. Kama ujangizo we. Manara haya kuingiza. Ujue inapotokea. Unapenda vya giza giza. Kama ujanizoea. Mama unafanya tembo. Kutu anadindisha mkonga. Wano kiboko ya warembo. Wale wanaojipitisha kitonga.
Penye dhiki na shuruba. Piki yako nauli ni kumbata. Piki piki upande uba. Popote lipo kanifuata. Ni bado wananita mzugaji. Sikizi hata yako mahitaji. Sina biashara mtaji. Ulisema mola ndo mpaji. Pana nipane tumwage mbolea baby. Ukitaka tena tutaendelea. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea ma baby. Ukitaka tena tutaendelea.
Fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah.
yeah.
Would you call me baby?
Baby love.
Would you kiss me daddy?
Baby, to my addiction, I'll be here for a good time.
Hey,
a good time. I can stay for a long time.
Hey, hey,
a long time. When you move to the left, I go to the right. I go turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And Sanzu's on the baby.
Mi amor, te amo, le te quiero, ya le yo me amo, cuyazo a penzi kwa meru.
Mwenza conmigo lo chequele, cuando lina ugulia, cuando puede. Sema upenda cho, utakula chequele, que nyama kuru magia, anku chumbia tembele. Bila huruma unanichuza, mambo unayabaruza, mi mtoto unanikuza. We haa
unachezaz ya kwaito, okoro waito. You do me banana, your love is tamana. Nacheza kwaito, okoro waito.
My baby tuacheze shana,
hey.
Tunashikana shikana, tunacheze shana,
che che che.
Rumba
che,
zina toka che.
Unapendaga chocolate, ma vanilla nila, tam tam sweetie, nikichenga karocha mila.
Benzi kole sauti watupai, ubali pambe moto, kama mafuta kwa karai.
Na uliva katoto ito, leo mpaka koko iko, kitu ni kulamba mwiko, saka fadi kwa tandiko, koko ni koko, mama taniwa,
nikumeshe,
ya leo kiboko,
nikumeshe,
mesiti utamu,
nikumeshe, she, she.
Asa kukwacha we,
taweza.
Ninde kwa mwengine,
taweza.
Teuri sina, chisi tuacheze shana.
Tunashikana shikana, tunacheze shana. Che che che,
tunga
che. Sina toka che che.
Mama sita te amo. Love you without your money always for me. Señorita, te amo. Love the way that I put it out there for me, yeah. Puede cuestias, mi amiga. Girl, you know that I love you. Oh, oh, oh. Kika wumpu, kika ungo. Anything that you want me to, girl, I go do for you.
Biko con Angelina, no. You want more? If the money you want, baby, got it all. Love me, touch me, kiss me, baby, don't go. Don't go. Fuck with my nothing, make you alone. Please don't leave me there, mo. Oh, yeah. Fuck with my nothing, make you alone. Yeah. Please don't leave me there, mo. I love you.
She call me every time, kill a weedy. Sick of my teacher, me pick your meaty.
ni ya whiskey. Nipige key jerk alo whiskey. Kamu kamba kutoka mwingi. Ona mwana siata yeah. Tuko fly these total lights. Inapenda tuko shine kwa ma magazine. Tuko dirty wine to my bubble lane. Boy slide in, boy put it in. Niti, niti. After a while niko missing, missing. Tini ya rapa, tini ya rapa. Tini ya rapa.
Simeanza vinomana wakileta bifi na baki wametapaka ataka wanatupa buti na mangolova
min kona kabune
doga biyoga matogora
anasa pitiki bounce blena ni bamba ma
niko na mitungi na maganji na maganja ma banda ma toto andamanishe mpaka kwenye ba mkona kakitwe na niwasha ni kami ni ta onasa fast ni six zoe shi agaka kili za mapain mara moja kama better brand better than tattoo wani bada dane wende sani lopa kwenye beat nani tamu kama kandiba tamu kama kandiba
Mama kamba banani loa, osi pene kata paloa. Mama kamba banani loa, osi pene kata paloa. Mapo, kolo, wai mona abi ona teile. Mapo, kolo, wai mona abi ona teile. Atapa distance, atapa distance.
Ready nah nah, they're not ready. Step up in the place, they drop the confetti. They're not steady nah nah, they're not steady. I be with that KK, I ain't talking Betty. But money never rule the man, the girl them wanna do the man. Pull up in a new sedan, goddamn sue the man. I apply pressure on those that I pressure. And those that I tesha, the event guy fisher. Mama, mama, have you noticed? I've been pushing for this. From a pocket list of raps, I've been trying to float this. They won't try to float this, but I ain't rapping for them. They won't try to float this, it's never popping for them. Drop it like voodoo, chaka chaka doodoo. From the west to the east, feeling like Zulu. Watch a fool of fool, they love the way I raise the bar to the roof. I be feeling more my name of Hulu. Harder than a cool man. Rocky track like a road run. For some time but we not done. Keep a distance to some mud man.
Mama kamba wana niloa. Ozi pene kata paloa. Mama kamba wana niloa. Ozi pene kata paloa. Mapo, kondo. Why you wanna happy on a daily? Mapo, kondo. Why you wanna happy on a daily?
Come on, let's go.
Follow 07 06 902 969. Follow on Instagram and Twitter at DJ X Weez. E X W E E Z X Weez. weak inside. Songa pembeni tugonge on the side. Oh yeah. Wasipendi ukilia. Story za kufight sijazoea. Unanipumpa kama Al-Qaeda. Machungu moyoni naumia. Wewe ndo malkia wangu. Oh yeah. Mboni ya macho yangu. Usiusukume, moyo unasukuma. Damu, damu, isukuma. Moyo unasukuma, damu, uye. Godo, 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 godo. Una na 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 na. Godo, 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 godo. Utaniumize moyo. Godo, 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 uye. Usinite, godo, 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 godo.
Shake your bum bum. Shake your bum.